Kia ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei pūrongo kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei i te korenga o te kāwanatanga i kōrero ki ngā hapū me ngā iwi o ngai tūhoi mō te turakitanga o ngā whare pūrokuroku. E horapāna i te urewera, ka puku te rai o te hunga mātā puputu no ngai tūhoi. A, no te ata tonu nei, timatahia ai ngā porotu a ngā mātanga hauora, whā mano neke atu rānei. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. I te korenga o te kāwanatanga i kōrero ki ngā hapū me ngā iwi o ngai tūhoe mō te turakitanga o ngā whare pūrokuroku e horapāna i te urewera, ka puku te rai o te hunga mātā puputu no ngai tūhoe. Koirā tā paki nikora kaumātua no ngai tūhoe. Hei tāna anō kāore ngā kaiwhaipānga katoa i whakatau ai kia hāparu i ngā whare pūrokuroku nei a i kōkiritia kētia e te kāwanatanga tā rātau i hiahiati ai haungarā ngā whakaaro o te katoa. Koni atu i te waru mano tāngata i Waitohu ai te petihana kia kaua e nei whare e turakina. E mea ana nikora kō atu i te rima te kautau e nei wharau e tū ana ki te urewera, he whare taonga e nei kua roa e manaaki ana i te hunga ka hikoe haere ki reira, tai atura ki te hunga ka hōpuni ki reira, ngā kai patukararehe te hunga tāpoe, ngā iwi maha o te motu. No te ata tonu nei, timatahia ai ngā porotu a ngā mātanga hauora whā mano neke atu rānei, kei ngā hapori maha o te motu whānui. Ko te pūtake o tēnei porotu, kāore anō kia tau ngā āhuatanga e pāna ki te pūtea matatika. Aha koa, koni atu i te kotahi tau te roa, kua ātawānanga hia te take nei, e ngā ropu whakamarumaru i ngā nehi, pēnei i te whatu ora me te tōpū tanga tāpuhi kaitiaki o Aotearoa. E pū mau ana rātou ki tō rātou e whakapono nei, ā he konga tonu te nui o te pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou. E takatū ana te iwi o ngā timani a poto mō tētahi wīkene nui whakahirahira e haramai ana hei te upoko o te marama o Tihema. Ko tētahi o ngā kaupapa matua ka whakanui a e rātou ko ngā tau ko tahi rau rima te kau, o tō rātou whare tipuna ko te tokanga nui a noho. Kei a Tom Roa, kaumātua no ngā timani a poto ngā kōrero tai kaha mō tēnei kaupapa.
Ua mo te tehiahi o te paraere, whakeke mai ana te hāhi ringatu. Te tape koia tērā te wīkēne o te whakanui i te tau kotahi rau lima te kau. Tō mātou tupuna whare o te tokanga nui āno. Nā te kōti, nā te hāhi ringatu i tā kohamai kia ngā timani apoto.
Ai, kua puta te whakatau a Hāmi Piripi hia mana o te rārawa, kei te heke iho ia i tēnei tūranga kua roa ia e pupuri ana i roto i ngā tau whātekau kua hipa ake. Heoi anō, ahakoa tērā rā te rārangi o ngā tāngata e tatari ana tērā pea kua riro i a rātau, tetahi o rātau te tūranga nei e hāpai, kia tahuri ake tātou ki te reo o Anīmākiha, kai pūrongo reo Māori i te tai tokerau mo te whānuitanga o ngā kōrero.
Ā, kōwai, kahua, kōwai katohu. Ko ngā nomihana mo tēnei tūranga ko Lisa McNabb o Wainui Marae, ko John Smart o Waiparera Marae, ka mutu ko Katie Murray o Rangi Kohu Marae.
Nō reira e hoa mā mautonu mai ki ngā take hākinakina e whai ake nei.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.gov.nz.
I te whutu paoro, kua whakapuakina e te minita mō ngā take ture e Kiritapu Allen o Nananu katoa. Nā te mea kei te tukituki ngā wā kua whakaritea e te uepu whutu paoro o Aotearoa e tūai ngā tukinga whiringa whaeti i Wainganui i ngā mamaku me te whenua o Wiwi a tai atura ki te tukinga a te kapa o pango me te whenua o Haina. Hei tā Allen, ināianei e kōpūrua ana te iwi whānui o Aotearoa, wai hoki he uaua te tīpako ko Waima rātau e tautoko i te mea kātū ngā tukinga e ruara hei te wā kotahi. Hei tā Allen, ka mā takitaki ia i te kapa mamaku mai i te rohe o whāngarei. A kāti ake rā e hoa mā kua mutu ake i konei ngā pūrongo kōrero a Wātea mō tēnei haura. Ko Leri Pokai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pāho.